Gavumenti erangiridde nti egenda kufuula eddagala lya Nalubiri ery'enkizo mu malwaliro gaayo gonna, Kiwoomu agaanye abalwadde ba Nalubiri okufuna obujjanjabi obusaanidde ate mu budde. Ekyama kino kibiikuddwa omuteesiteesi omukulu Minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okutongoza eddagala lya Nalubiri erimanyiddwa nga Sekureya Eruzira erikoleddwa kampuni ya Quality Chemicals Limited. Dr. Diana Atwine ategeezezza nti okukolebwa kw'eddagala lino eriri mu mpeke wano mu Uganda kigenda kumalawo okukaluubirizibwa gavumenti kw'ebadde esanga mu kugula eddagala ebweru ombadde ensimbi ezigwera mu bakayungirizi okutambuza eddagala okulituusa kuno n'obukuumi obuligenderako.
Naye science etandise okutulaga nti waliwo eddagala lye tusobola okukozesa omuntu n'abeera nga ali bulungi. Eddagala lino tubadde tuligula bweru. Eddagala lino tuliyita hydroxyurea, wano baliyita sukuria. So olwaleero ffe ekitusanyusizza nnyo okulaba nti tutongozze eddagala lino lye tubadde tugula ebweru, tubadde tetulina ddagala limala n'essente ze tubadde tuteekamu ntono, naye kubanga kaakati eddagala lino litandise okukolebwa wano ligenda kutuyamba kubanga access, bwe twogera ku kintu kya access kijja kusoboka nti eddagala lino tetukyalinda shipment ate wa eddagala weziri era twagala okuyozaayoza Quality Chemical.
Dr. Diana Atwine agambye nti waliwo essuubi nti omuwendo gw'abaana abato abayi wansi w'emyaka etaano abadde bafa olwa Nalubiri gugenda kukendeerako. Kwe kusaba abalowooza okufumbirigana nti basooke kwekebezanga okumanya ebayimiridde ku bulwadde buno. Omu ku batandisi ba Quality Chemicals Limited Rotarian Emmanuel Katongole agambye nti ekkula ery'okukola eddagala erijjanjaba Nalubiri lyavudde mu bimu ku birowoozo ebyabaweebwa Pulezidenti Museveni bwe baali baakamaliriza emisomo gyabwe ku ssettendekero wa Makerere nga baali ne George Baguma ne Fred Mutebi Kitaka. Emmanuel Katongole ategeezezza nti bazze basenvula mu bika by'eddagala erizze likolebwa nkati litundibwa ne ku katale k'ensi yonna.
We approached an Indian company called Cipla. They believed in us. The president believed in us. And we set up Africa first HIV manufacturing facility approved by the World Health Organization. We said, let's do malaria as well. 400 people dying every day and goes unnoticed. We said, let's produce this medicine. There was only one company in the world then producing at least in combination therapies and supplying them across Africa as aid at $2.4 per dose. Again, we said we must change it. We brought the price down to less than $2 per dose and it was history.
Dr. Deogratius Murube, omukugu mu by'okujjanjaba endwadde ez'enjawulo asabye abazadde beekenneenyenye abaana baabwe naddala abato n'okubatwala mu malwaliro okubeekebejja bwe kizuulwa nti balina sikoseelo bajjanjabwe nga bukyali.
There are many aspects, both the acute and chronic complications, but more importantly is that the children tend to have a high risk of morbidity and mortality. With regard specifically to the condition, frequent hospital visits. Many times, many parents may not understand why their child is falling sick.